it is Ghost Beats.
Hey, not a biggie man.
Biggie. Biggie, biggie man. Here with the big boy, not a biggie man. Biggie. Biggie, biggie man.
Tulipotoka bro, maisha ni hatari. Home tulikula lunch ile mida ya futari. Squeezy big man kama Muhammad Ali. Na ball haya maisha like Stephen and Curry. Ukona peso tetwa bigi tu. Mademo takuitaji kama vile pitu. Kisu kikali ndue shima baba. Yani mademo tawauwa kama nzi kwenye glass bar. Tusha zalitiwa na marafiki. Tulizaliwa kwenye jana ziki. Tukakumana haikuwa rahisi. Si wenyewe tu kubebwa sisi. Tuka fight, fight, fight kama Mayweather. Na misku zote wanatakanga mifedha. Ka bali kauchangi kwenye meza. Najifanya mjinga takama kitu naweza. Najasho jinga lezi kaushwa na leso. Situambie haso si wenyewe watoto wa ghetto. Usiposa ka utapata mchecheto. Kama ulishika piripiri afuka piga jito. Biggie, biggie, biggie man. Chili with the big boy nacha biggie man. Biggie, biggie, biggie man. Big 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 biggie man big biggie man biggie man chill with the big boy not a biggie man. Kituma texti WhatsApp tu na blue tick alafu insta tu a block ili mtonesis. Staki shobo kisnichi na weka ex. Unabaki umeduwa ka umekimbiwa guest. Enda ulizia nani kipenzi chamta. Kopo zinaondoka tamkibinya baba. Na mwaka huu ni jiwe bada jiwe mtaka. Na watemea makozi limpate kinya. Hii raps kusoma gaveta. Na nilifaulu bila taneta. Mafanzi wengi mbezi tegeta. Nilipotoka nyasubi kilometa. Mulize bize takumbia na chajini ya serious. I'm like oh man akili buzz. Thanks God, I'm grateful. Mitae na ningoja kauji wa bwana Yesu. Biggie, biggie, biggie man. Chili with the big boy, nacha biggie man. Biggie, biggie, biggie man. Big, 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 big. Biggie man. Big, biggie man. Biggie man. Chili with the big boy, nacha biggie man.